Open it.
Your boy J1.
Uzamuye wakaenda.
Mama futi lako wakwele lako ngatola. Chikondi chima kalopo chabe nikafola. Mama konda poka mowa kuchila neo. Akonda poka tuta chila neo. Nimu konda nimu kazi wanga manjali penjelu. Kufuwa wako nalema nao baby. Kuya mbepo veni kule sauma pweza pofuti. Kule musuni pasa when she don't kupita na nika mbepo utukwana. Kuya mbepo yue.
Sini wewe niba mbili bama pitamo. Iyo buto sini weweka niba mbili bama pitamo. Uzamuye wakaenda.
Uzamuye wakaenda.
Imiti palamende kaibula kukwisa na iyo. You can work it out. Munga isove vuto iyo. Nobody's perfect, no. Nobody, yeah. Musunge chave ni wako wakachinga ni shitafie. Chipu wachome ito na wana chanda wali vyo fine. Pull it down and
down.
Kumu siya nenan starta.
Kukuwa wako nalema nao baby. Kuya mbepo veni kule sauma pweza pofuti. Kule musuni pasa when she don't kupita na nika mbeko utukwana. Kuya mbepo yue.
Sindi weweka niba mbili bama pitamo. Iyo buto sindi weweka niba mbili bama pitamo. Uzamuye wakaenda.
Buto lake uyu alina titi for 30. When I do this she wanna do that. I wanna learn anyway.
Open it, okay, vipanga ti ayenda elo. Uzayamba one, life mavuta iwe gane zila vana. Oh yeah, nifuna nekunkazi keni pants. Niziba anala kwa afunika last chance.
Put yourself in my shoes. You nika chonto kuma sivili
ize. I know what you mean my guy. Fuka mafia kulile sana mapepo ya labo.
Kufuwa wako nalema nao baby. Kuya mbepo veni kule sauma pweza pofuti. Kule musuni pasa when she don't kupita na nika mbeko utukwana. Kuya mbepo yue.
Sindi weweka niba mbili bama pitamo. Iyo buto sindi weweka niba mbili bama pitamo. Uzamuye wakaenda.
Kufuwa wako nalema nao
baby.
Veni kule sauma pweza
pofuti.
Mulezi Dripstore komesa.
Utukana Kuya mbepo yue.
Sini weweka niba mbili bama pitamo. Uzamuye wakaenda. Yeah, iwele mufemune.
Uyo on the people.
No.
Ona na. J Mafia. J1 Jeremizo.
Exclusive to thatmusicvibes.com.